kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 16 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessuu amma Fiqaadu Mordaati. Qophii keenyaarraa keessatti gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatanuu fi qophii 7 labataa qabaannee dhiyaannee jirra. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma garuu oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tujubeedha. Wajjiniin turra.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Yuunaayitid Isteetsi lakkaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee akeekkachiisa ka kennite yoo ta'u, jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gareen lamaan nageenyaaf daandii akka saaqan gaafataniiru. Sochii waraanaa kaaba Itoophiyaa keessatti hammaachaa dhufeen yaaddoo guddaan nutti dhagahama. Lolaaf wal barbaaduun deebi'ee eegaluu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa Ned Pirayis ibsaniiru. Kana ilaalchisuudhaan oduu booda gabaasa qabna. Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa Waagan biraa keessaa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa deebi'ee ka'uttaansee aanaa Ziqwaalaa keessaa waaltaaliin tajaajila kennan adda addaa manca'aniiru yookaan miidhaa hamaan irra ga'u bulchiinsi godina Waagan biraa beeksisee jira. Aangawoonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manneen barnootaa sadarkaa duraa 10 kan sadarkaa 2ffaa 2 kan magaalaa qadaamii keessaa guutummaatti barbadaaniiru jedhan. Badii kana kan dhaqqabsiise TPLF jechuun himatan. Akka aangawoonni jedhanitti kutaalee eegumsa fayyaarras miidhaan ga'ee jira. TPLF biraa deebiin kenname hin jiru garuu kana dura qabeenya dhuunfaas ta'e kan mootummaa irratti saamichaaf badii ga'een walqabate himannaalee dhiyaatan fudhatama dhabsiisee jira. Amnesty International jalqaba waggaa kanaa ibsa baaseen humnoonni abuutu waggaa darbe naannolee Amaaraa to'atanii turan keessaa qabeenyaa namoota dhuunfaa saamuuf mancaasuu isaaniitiin himatee jira. Amnestiin gabaasa isaa suraalee saatalaayitiin mirkaneessee jira jechuun Masfin Arraagee gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walga'iin kamisa kaleessaa White House'tti gaggeessame hookkara jibbiinsa irratti hundaa'etti duuluu irratti kan fuulleffate yoo ta'u, pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden olaantummaa warreen adii balaaleffachuudhaan biyyattiin qaama siyaasaa ishee summaa'aarra akka aantu yaadachiisaniiru. Qeeqxonni Baayiden immoo wal dhibdee kana kan uume isaanuma jechuudhaan dubbataniiru jedha gabaasii Paatsii Wudaskuwaaraa White House irraa ergame. Hiriira olaantummaa warreen adii bara 2017 Charlottesville, Virginia keessatti gaggeessame ilaalchisee pirezidaant Joo Baayiden mormii hiriirtota sanaa irratti ajjeechaa raawwatame innaa gumii waltaanee haa dhaabbannu jedhu qopheessanitti yaadachiisaniiru. White House akka jedhetti sagantichi hawaasa haleellaa jibba irratti hundaa'e keessa darban ni kabaja. Dhugaasa jimlaa mana sagadaa Siik Wiskaansan keessatti bara 2012 raawwatame dabalate mana bashannanaa halkanii saala wal fakkaataa Floriidaa irratti bara 2016 raawwatame suuqii bareedinaa warra Eeshiyaa Joorjiyaa keessatti bara 2021 waltaa daldalaa guddaa Teeksaas keessatti bara 2019 haleellaa warreen Ispaanishii irratti qiyyaafateef jalqaba bara kana suuqii guddaa Niyoorkitti argamu keessatti namoota gurraacha irratti haleellaan fuulleffate gaggeessameera. Ragaan FBI akka agarsiisutti waggoota dhiyoo asitti yakki jibbiinsaa dabalaa dhufeera. Muddama weerara vaayirasichaa waliin walqabateef haasaa jibbiinsa siyaasaa dabalatee haleellaa hedduudhaaf akka gumaacha ibsameera. Qorannoon Economist YouGov jedhamuun gaggeeffame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa 166 jalqaba bara 2021 irraa eegalee qoqqoodinsa siyaasaa biyya kanaa hammaateeraa jedhanii amanu. 162 immoo waggaa dhufan keessa qoqqoodinsi siyaasaa ni dabala jedhanii eegu. Namoonni 1,000 lakkaa'aman galma Westminster keessatti argamuudhaan mootittii Biriteen Elizaabet 2ffaaf kabajaa qaban isa xumuraa mul'isuuf jecha London keessatti hiriiruu itti fufaniiru. Hiriirri jiru toorri isaa riqicha taa'u darbee kiiloomeetira 6 dheerata. Kanneen gadda isaanii ibsuuf argaman kun reeffa mootittii Elizaabet dura daawwatanii darbuuf kan dhaabbatan fakkaatan. Biriteen keessaa uummanni hedduun kan isaan beeku kan du'aan boqotan reeffi mootittii Elizaabet hanga wixata sirna awwaalcha isaanii raawwatamutti mana mootummaa keessa tura. Garen Sera Tuntota United States Kaparti Lela Mani Jelka Babati Kana Presidenti Taiwan Tsai Ling Wen Walin Kan Walargan Yoto Kunis China Walin Wal Ibdech Iman Inna Umamit Congress United States Bra Udulati Kanaf De Girsa Taasifame Isabudana Agar Sisa Udugabastun VOA Catherine Gibson Misen Sota Jila Kana Walin Wai Nagenya United States De Girsa Dinagde Taiwan Elaljise Marisi Stajirti Jilli Congressi Parti Lela Mani Dorsisa China Radufun Walkabate Hariro Gadfago Akkabatu Gavacha Jirachun Degirsa Taiwanif Harum Fami Kabroti Dawannan Enyakun Imada Sena Kabesa Nancy Pelosi Tanseti Kunis Woguta Digdami Shankesati Afanya Imanamara United States in Dawanna Gegesa Misajal Kabature Misensi Jilota Sanatoko VOA Kahimanit Adams United States Yerun Itijijiram Ammajaran Pulchins Biden, Gurgurta Mesha or Anafkan Ol, Dollar Billionatokov, Tukatoko Torbander with Taiwan if Kan Ragazi Seyoto, Kunis China Bra, Batal, Mormida Kasi Sejra. President Joe Biden, Jimata Har Amati Tabatuku Baki Chobekamtu, Kan Brittany Grinerif, Ojigesa Abilena Genyam Shigan, Paul Whelan, Walin White House, Tualar Gufkar or Fataniru, Isan Laman, Amale, Rasha Kesate Amaniju. Walgain kun Biden if maati giddut tik aman wal arguf kajal kabayoto, bulchin sikun lambilen Amerika laman akka gad ifaman gochuf charraak itti fufisa kabugaru, hanga ammat milkofne gegesa enna jurti taun ibsamera. Bulchin sich baati adole saake sakka jaletti, garabiyyat akka galan, yaad chima ee seture. Garu raashan hangayona United States walin, walin galin jurti. President Joe Biden, Garensani, Guya Guyar and Kanaratu Jecha Kaju, Nagar and Garabiyat Akadevi and Murkane Surataka Hujeta Maju, Akasan Watan and Barbada Jechusani, Itigafatam Tun Prasi White House, Karen Jean Prayer, Kamisa Kalesa, Ipsagast Estaf Kenanin Bek Saniru, Odungal Galakanaf Kam, Kanu.
Galatomi tuju be ordofto takenya kanatti ansud animo ifsa odu ijo wanni kan walittibu insa kaba Ethiopia irratti tiye fatetti cena jallannetu isini diessa
Motumani Ethiopia af angoni bulchisananno Tigray tarkanfi warana battalumatti dabani Marina Genya, Kara Gamta Afrika Anga Gefamun formata ratti wali galamira kagaani United States gafatte jirti Dubiman Ministry Dantala United States Ned Price Akajanit Ethiopia Gamakaba Keset Sochi Warana Dabala Demun United States in Akan Yad Desejra Walwaransi Kunitifufusa Jabesine Balale Fanna Kajan Ned Price Waltibuin Sakana Furmani Gamawarana Injuru Jadanir Demsa Nagenya Karagam Ta Afrika Gagefa Mudegeruf United States Kopita U Redebi Anibexisan Gamtan Afrika ya liga ma diploma summan mariga gefa muhanga dandamit hatattaman akajal kabu gochuf nideggerra kasumas dinqisifanna qabnaf jedan net price ertran humnoti shakabaft kunis hanga dangashet akata akasumas ertran stay kanembro wultibuinsa kana hammesa jiran akada banibga fataniru motuman ertra dienya kan himata wal fakata ministerin danta ala america ese halejura Ministerin Dantala United States Yero Yerot Ertran Waliti Winsa Ethiopia Kesa Hamme City Jechun Himataka Jedan Minister Odefano Ertra Yamane Gabra Maskal Kun Hala Kamini UK Sati Wan Ragan Mirkanau Danda Umiti Jechudan Tiutari of Irati Barresan Buatar Simo of Irjecha Dula Warana Dibilisumba Matatigrayo Kan TPLF Gagesu de Gerun Wantoko Ugajiru Michirunimo Wambrati Jedan Yamane Gabra Maskal Biyota Gamfa Afrika Keset Jilli Addaka United States Kataan Mike Hammer Gamasite Gaimalani Torballa Makangu Teyoto Motumma Ethiopia Humnoti Tigray Akkasumas Diplomatota Tokkumma Motummotafi Kangamta Afrika Walin Dubbataturan Addibilisumma Ummata Tigray Yokan TPLF Mari Karagamta Afrika Gaggeeffamu Tirmaachu Fedhi Akka Qabu Beeksise Jira Misensa ajaja giddu galeessa angoota Tigray fi dubbihima TPLF yookaan addabilisumma ummata Tigray kataan Getachoo Raddaa miidiya naannoo magaalaa maqalee jiraniif haala amma jiru irratti kamisa kaleessaa ibsa kennanii jiran. Haleellaa mootummaan Itoophiyaa kallattii adda addaan nurratti bane fashalsiisneerraa ka jedhan obbo Getachoo Raddaa waa'ee marii nageenyaa fi yaada dhiyeessuu ilaalchiseennaa ibsan
የድርድር መድረክ የተከፈተ ቀን ወደ ድርድር ምንመለስበት ሁኔታ ይኖራል የሚል አቋማችንን የገለጽ ነው። ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም የሚባለው 2 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ 3 ሳምንት ሊሆን ይችላል፣ ወር ሊሆን ይችላል።
ወልተጅን ወልዱቢጉ ያበነሙ ገረመሪት ደብነ ከንጀዱ ኢጀኖከኛ ካኒብስነ የሮድ አፊዱ ካሰዳቡ እንጀደሙ ቶርበለማ ቶርበንሰዲ ታውደንዳ የሮሰነ ከሰቲ ዋኑ ጀተሙ ቀቡጀነ ለፈከኘ ጅሩ ገምታ አፍሪካውን ትጀደሙ ኢንፉዳተኑ ጀደኒ ኢሰረት ጭቸን ኢንፉዳተኑ ጀደኒ የርገቱራኒ ቦዳ አማ የሙኑ ኢንፉዳን ነጀኑ ዴቢ ብሮ በርባቸ ጆራ ጅሩ ሰደርካ ለመፋቲ ወሊንዱቢን አከሂን ኦል በከኒ ጅሩ ዮሂን ኦልሞ ሐርከቻላ ቀበተኒ ያቹ በርባዳን ለመኑ ከነገርሲሱ ፈዲና ገኛሚት
ማሪና ገኛ ገምታን አፍሪካ ገገ ሱረት ሃዮና ዱኛ ካነን ናኖ ሰነበከን ቆደገ ማሳኒ ካንትባን ደምሰ ነገኛ ገገ ፈሙፊ ካነን ካነገገሰን ገምለመን ካንረቲ ወሊገላንተ ኡቀበጀዱ ኦቦጌታቾን ሞቱማን ፌደራላ ሃሌላን ሰሚራ ገገ ሱሱን ነጋ ፈከን ቆጶፍኒ አገሲሳ ከጀደን ኦቦጌታቾን እትፉፈኒስ
ጦር ሜዳ ላይ በጣም ነገሩ ጠንከር ሲል ከተማዎች አካባቢ ድሮን ማንጃው ይጀምራል። ግን የድሮን ድብደባው በሶስተኛ ደረጃ ሲግኒፋይ የሚያደርገው ነገር ቢኖር ስለ ሰላም የሚያወሩት ነገር ትርጉም የለው መሆኑ ነው።
የሮካኒሲ ድሬ ወራናቲ የሮ እትጀባቱ ማጋለራ መርሱ ጀልቀበ ገሩ ሰደርካ ሰደፋቲ ሐሌላን ድሮን ይኩኒ ዋኤን ነጋ ኢሳን ሆዴሰን ካንሂካ ሂንቀምነ ታኡ አገርሲሳ ሽሮርኬ ሱማን ሞቱማ ኦፊንጀድ ኩኒ ዳኢመነ ጄሱን ዱበርቶተ አጄሱን ኡምነገመቹ አርጋቱ ታኡ አገርሲሱ ራካን ሀፌ ዋኤ ወሊን ዱቢ አራራ ካንኒ ኦዴሱ ገራ ኢሳ ኢራ አከሂንታነ አዱኛን በኩቀበ
ካነጫላ ዲገ ደንገላሲሱ ዋኒን በርባነፍ ጨራ ከራ ነጋ ገርጋረሙ ዱቃሰዳቢን ሲተኤ ማሬ ገምታ አፍሪካን ገጌ ፈሙትርማቹፍ ቡልጂሲኬኝ ያደዲ ሴጅራጀደን ማሪና ገኛ ካናራት ቃሞን ንብራ ታጀብዱማን እረቲ ህርማቱ ጀዴ TPLF አካብደቱ ጌታቾ ረዳ ኢብሰኒጅሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ደምሰነ ገኛ ካራገምታ አፍሪካ ገጌ ፈሙፍ ጭጨ ከቀቡታው ሮቢ ደርበ በክሲጅራ ገሩ ኢብሰገምታን አውሮፓ ፉልባነ ኩዳፉር በረኩማ ለማብድግ ደሚ ለመጀቹን ሮቢ ደርበ ባስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፉደተ መጣብሲ ሲጅራ ገምታን አውሮፓ ኢብሰ ባስ ከናን አሌላ ጠያረና መለይን ሞቱማን ኢትዮጵያ ገገሱ ነጋፍ አብዲጅሩ በላረቡ ሲጅራ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ብራሰልስ ከሳ ኢብሰ ባስን ዱብሂማን ገምታ አውሮፓ የሮሄዱ TPLF ጎቸባዲ ሴረጫብሰ የሮአዳዳ እናራወቱ ብረደርቡ ፊለተንጀደ ኩኒስ መርሳሰ ደፋፍ ወልትቡኢንሰ ጀልቀቡ አከሱመስ ገርጋርሰ ጠለነማፍ ቦባአ ተርካንፊ ወራና ጀጀቤሱፍ ኦልቼ ጀቹን ኢብስኩኒ ማቴ TPLF ገመሳን ሞቱማን ፌደራላ ዱካሰ ዳቢንሰ ገርጋርሰ ጠለነማ ደቀብሲሱፍ ቶልፈሜ ጨብሱዳን እረዴቢኤ ወልትቡኢንሰ ጀልቀቤ ጀዴራ
ዶፍቶ ተከኝ ጃለተሞ ክብጣተ ክብጣተ የሮመረ ቆጲ ከኝ ዋዩ መተሮሞ ከነበክ ቱላ ተጅሩ በሴና አዳ ዱዳ ኦግበሩ አርቲ ሙዚቃ በርኖ ተከለቃፍ ጅሮ አዋሱማ ኦሮሞ ትፉለ ፈቴድ ያቱረት ሃዮታፍ ኦጌያ ደዳ አከስመስ በኢሌውጂ ወንሳኒ ዲኤስና ቶርበን ቶርበኒት ሰገንታ ከኝ ክብጣታረት ነው ይገዳ ያደ ቆጲ ከነላልቺ ሰቀብደንስ ሱር ሰገለን ዮካም በሬ ፈማኑ ፈርጉደንዴሱ
አየ ሰበበ ሎላዳንጋ ጉጂሊጣ አና ሶሮ በርጉዳፊ አናሌናኖ ሰባፊ ሰብለሚ ኡመቶ ተኪባ ግዱ ጅራ ጀዳሜኒ ነሞኒ ኩምኒ ኩደሻኒ ቄ ኢሳኒራ አከቡቃኒ ዋጅሪ ቡሳ ጎኖፋ ሶራ በርጉዳ በክሲጅራ ኦቦጉዬ ገላና ሆጀታኒ ዋጅራ ቡሳ ጎኖፋ አንቻ ነሞተን ካን ነሞቲኮኒ ካምቡቃኒ ሰበባ ሉዋሎሊንሳ አና አማሮፊ ቡርጂ ኢረቲ ታሲፋማጅሩኒ አከታይ ዱበታኒ ቡቃቶኒ ሞገመሳኒቲኒ ገርጋርሲ ከነማፊ ጅሩ ሙርታ ዋንታኤፊ አካኢሳኒ ሂንጌኝ ዱበታኒ በልናኒ ገባሳ ከነከኑ ኤሱ ገልሞ ዳዊቲ ገርሲት ደርቢና
ኦቡሰሊ ቱሬ ጅራታ ጉጂሊጣ አና ሶሮበር ጉዳቲ ማቲም ሲንሰደ ቀቡብልቻ ከጀደን ኦቡሰሊ ሰበበረኮ ነገኛ ዳንጋ ብርጅጅሩ ወልቀበቴ ቀየርገበቀኔ ቡቡሌራ ጀዱ
sababii buqqaaneefi walitti bu'iinsa naannoo debuubiitiin ka jiru. Sababa sanii kaane buqqaanee nafichaa qotannullerraa kaane ardaa mana qara keessa jirrullerraa kaane akkasii amma kuun naannoo caafii kuun biyyootti dabaree namoota akkas fagaataneerani nulli amma kana addee jirrurraa kaane amma gara bokossaabitta gara uyyuuddoo jedhanuu akkas baanee achi jirram.
Agan fagaata ganda keessanirraa laftis hin jirtan kun.
Lakkoofsi hagi nuti jirru naannoo kiiloomeetira shan.
Agam ta'e amma erga qe'ee irra buqqaatani.
Hagi buqqaane.
Eeyyee.
Agaa bultii soddoma tokko fidne amma soddoma lama qaxxaamurii isaa fi gara bultii jaatama bulii isaa fi yoo guddatte buluma jaaf torba tokko akkas qabna.
Akkamitti jiraata jirture?
Akkitti jiraannu iyyuu hin jiru akkuma waaqaa jiraachuu jirra malee haalli nyaataa hin jiru. Amma kanaaf kunuun barbaadanii midhaan addee inni jiru barbaada ala bulaa halkan tokko baanee namni maasanyoo gabaa gurgurii sabaa amma kunuun adda galuu jira kalees adda galuu jira. Nyaata kunuun magaala gara aanaa surroo dhaqanii achi bitanii kaan gara ganda makkalaafa dhaqanii waan dhaggani bitanii midhaan hin jiru midhaan jiru widdii muti namni danda'een bitu kanaaf namni akkas rakkoo hammaataa keessa jira waaqi garuu nama dadee ka'ee lafatti nama dhiisu namni waaqi dadee waan nyaatu qabuuf jira malee namni rakkoo hammaataa akkasiirra jira.
Obbosalliin irra deddeebiin bakka qubannaa kanatti haalli itti jiran hammaataadha erga jedhanii booda ammas lolli daangaa aanaa isaanii fi kan ollaa aanaa addaa naannoo kibbaa Burjii jidduutti ta'u itti fufeera jechuun dubbatu.
Kaleen giddallee roobii maasanyoolle naannoo mure'eef gandi keenya walitti tokkaa oolteetti rakkoon amma jirtu gandi waleenaa tokkochi bittaa ganda burjiitiin ganda jaa daangeessa. Yoo ganda kaaniin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'an. Yoo gama ganda kaaniitiin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'anii rakkoon nuti qannummoo gandi keenya tokkochi ganda warraa daangeessaa gama kaanii yoo nagaa oolle gama kaanii iddoo tokkaatu oolteen akkas walitti bu'anuu oolani bakka walitti bu'iinsi kun yoo guddate guyyaa tokkoo lama caalaa walirraan turu.
Obbo Nugusee Otichoos jiraata aanaa Soroo Barguddaati. Gandoota aanichaa rakkoon nageenyaa bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasiin eeru.
Kun waleenaa waleenuma kun immoo cayii saganii jedhan waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo Amaaroo kanaan kan wal qabatu naannoo ganda Sororoo Malkaa Jawwee Sororoo Odaati Neetarrii Fayyimaa warri kun Amaaroo wali waan walitti bu'anuuf xiqqoo wal kunii wal deebi'ee jira handa rakkuu dabalatee jechuudha.
Akka jiraattonni Gujii Lixaa jedhanitti rakkoon nageenyaa ollaa ka'aana Amaaroo waliin erga jalqabee ganna sadii taree jira. Ka'aana Addaa Burjii waliin garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan Shororkeessummaan farraje ka waraana bilisummaa Oromoofiin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa Burjii magaalaa Soyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujii Lixaa 10 ajjeefamu boodaa jechuun ibsani. Lola ergasii daangaa aanotii kana gubbaarratti jiruun wal qabatees haga yoonaa namoonni 15,000 ol aanaa Soroo Barguddaa keessaa buqqa'u hangawee waajjira buusa gonofaa Soroo Barguddaa obbo Guyyee Galaanaa VOA'tti manii jiran.
Burjii fi Amaaroo wal qabatee gandoota 10.
Gandoota 10 keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoonaa gaka harkaa qabdan?
Abbaa warraa 2,246. Maatiin 13,776 walumaa galatti 15,722.
Ka buqqa'anii jiran jecha. Amma namoonni kun eessa jijjirure?
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasaarraa kanii gandi yeroo hin bal'ataanii gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti zoonii sadii qaba zoonii fooyyee qaduu keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kunoo qe'ee isaanii isaa dhiiseedha jira maaliin jiraataa jiran maal quba qabdu?
Amma akka aanaa keenyaatti hongee waraana wal qabatee rakkoo kanaa gulakkoo gurgurtoota lamaanti jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaatan harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibijiniti marsan dhiqoo deeggarsa idilee ka ajiitti ka joobii wal qabate santi deeggaruu jiraa jiru. Sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa bajaa isaanii godhamee wanni nyaataa hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqa'an kanaatiif?
Gama mootummaallee wal qabate dhaabbata santi ka midhaan joobii santi fudhatee gama lachuun hojjechuun waan santi jedhu jira marsa lama ji'a lama kennameera Torban kana keessallee balamaniidha. Kaan moo deeggarsa addaa kabiraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dhaqqabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yeroo fakkeenyaaf deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaadne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dhaqqalame yoo maallaqa fakkeenyaaf baankiitti dhufanii godina irratti akkasiin deemu. yo kama yo sadarakan midan nyata yo tate ana ratti ka dabata urjijin ana ratu fani furatan
rakona genya danga gujili tafi ana burjijiddu jirufuruf jarulembi ya sabota wallara yala turanusi arari sabota kana jiddult hagayona himbu injira arari kuni sarkifachun jiratu ta ana sorrobar gudda midadi na ideti fikanef satla jirachu armandura gabasun geny ne yaritama gabasagale amerika fgalbu dawit adamara
Aye, kopin Kenya itanu kopi turbani labata tegistigamme wanar kak abudu nutimti itanit yata.
Dargaggoonni universitii seenanii baratanii eebbifamanii hojii barbaadutti deemurra ofii hojii akka uummatan karoora godhachuudhaan Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti hanbu'uureffame eddugalli Agricultural and Rural Incubation Hub jechuunis eddugala inkubeeshinii qonnaa fi baadiyyaa jedhamu dargaggoota hawaasa naannotii fi yuunivarsiitii keessaa dorgomsiisee yaada kalaqaa of keessaa qaban carraa gara dhugoomsutti isaan deemsisuu danda'u uumafiiti jira. Hirmaattonni leenjii marsaa duraa fixanii kibxata darbee oggaa eebbifaman waan kalaqanii fi oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Isaan keessaa
maqaan kiyya Ballisaa Yusuf Abdullahi Naanjaan yookaan Ballisaa Yusuf Daabee jaamuniin beekama. Kan inni irraa si dubbisu jiru ammaan tana Yuunivarsiitii Haramayaa Kolleejjii Wal'aansa Fayyaa Beeladaa yookaan ammoo Veterinarii Meedisiinii irraa hiijachu. Nuti barattoota veterinariidhaa nama afur taaneeti nuti dhaleessine proposaala Rabbit Farming and Marketing Project jechuun hillees. Proojektii hilleensa horsiisuu fi magaalaaf dhaleessuuti jechuudha.
Hiriyoottan isaa wajjin illeettiiwwan 15 Institutii Veterinarii Biyyoolessaa magaalaa Bishooftuutti argamurraa bitatanii hojiitti seenuu an ibsu Ballisaan illeettii horsiisuun Itoophiyaa keessatti baratamuu baatus faayidaan ishii garuu guddaa ta'uu ibsa.
Sadarkaa sanaan beekamne malee biyyoota ollaa keenyaarraa jalqabee hanqa guutuu addunyaatiitti hilleensi soorata foonii yookaan madda soorata foonii beekamaa jedhamuudhaan beekama. Biyya keenyaatti yookaan Itoophiyaatti bakka takka qofa jira jechuun inni nu bishooftu jira. Ispeeshaalii eeriyaa nu marsee jiru biyya akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Somaaliland, even Jabuutii as ollaa keenya kanatti foon illeessaa foon akkaan beekamaa jedhamee beekamuudha yookaan ammoo haalaan barbaadamu.
Foon ishii nyaataaf oolu malees waan biraa illeetti irraa argamu baay'eedhaa jedha.
Hilleensarraa prodaktiin biraa yookaan ammoo oomishni biraa kan nuti oomishuuf deemnu oomisha pilaazmaa isaati. Pilaazmaa isaa jechuun dhiiga isaa jalaa qabu yookaan dhiiga hilleensaa jalaa. Pilaazmaan hilleensaa yookaan pilaazmaan raabitiidhaa kun iddoolee yookaan ammoo dhaabbilee qorannoo gurguddoo jaamanii beekaman hunda keessattuu akka malee barbaadama. Ammaas qaaliidhaas.
Garee Ballisaa wajjiniin walumaa gara sirna eebbaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti kibxata darbee godhame irratti an hirmaate garee sagal ture. Fakkeenyaaf lamaan tokko kaasuudhaa kuduraa naannoo sanitti beekamu kaasimiroowaa jedhamurraa juusii dhugamu warri hojjete xaafiidhaaf qoochorraa paastaan oomishe akkasumas maxaaxisarraa marmalaataa gareen hojjete keessa jiran gareewwan kun hundumtuu mataa mataa isaaniitti doolaarii Ameerikaa 2,400 kennameef. Dooktar Gitaachoo Shaambal Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti qarqaara piroofeesariiti. Bu'uureessaadhaaf hoogganaa edduga. Leenjii kana kenneeti. Dhaabbanni dinagdee Master Card jedhamu karaa dhaabbata biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dinagdee gama qonnaa irratti hojjetu Ruforum jedhamuutiin proposaalii galfatanii bajeta oggaa lamaa kennamee fi sagantaa kana calqabu ibsan Dr. Gitaachoon.
Alaamaa ammoo Local Youth Group izi akkaabi yaallu akkaabi wattaatochinaa graduate tamaariwochi.
Kaayyoon isaa dargaggoonni as hawaasa naannoo kana keessa akkasumas barattoonni gaafa eebbifaman gad ba'anii hojii barbaaduurraa nuyi asumatti isaan onnachiisne beekumsa barbaachisaa ta'e hoo kennineef hojii biraa eeggachuurraa ofumaan hojii uumanii walqaxaruu danda'an yaada jedhuun egaa hojichi kan jalqabame.
Yuniversiti Harmayaa qotee bultoota dargaggoota fi dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaan pirojektiiwwan baay'ee qabaachuudhaan dubbatan Dr. Getaachoon bifa kanaan eddugalli inkubeeshinii jalqabame leenjisamtoonni eebbifamuun garuu marsaa duraa ta'uu dubbatan. Saganticha maaltu adda godha?
Bizochuu wada inkubeeshinii haabuus sigabu kanyaa gaa grant agreement ifalsimaallu. Ifalsimuutu mundinnaa የተወሰነ ኤክስፐሪመንት አለን እንሰጣቸዋለን ሐሳባቸውን ወደ ተግባር የሚቀይሩበት
ጆሌን ኩን ገረ ግዱ ገለል እንጂ ከለቃ ከነ የሮሴነን ያዲሳኒ ገረ ሆጂ ጅጅሩዳ ወሊገልቴ መለቴ ሱት ጅራም ሞዴሊ ከለቃን ሆጂ ኡሙ ከና ወኒ አደሰ ጎዱሲ ጉያላ መሰዲን ዋን ኡሙሚቲ ዋን ሙለቱ ቀበተማዳን አርጉ ደንዳ ሙረቲ ጥየፈና ካዩንሳ ጆሌ ያደ ጉዳ ቀበን ፍረኔ yaadni isaanii hojiitis jiirame waan hojjetan sun gabaadhaaf hoo dhiyaate namni bitaa waan jedhus in ilaala.
Sanboodas hirmaattonni eddugalicha seenanii torban 9:12 leenjiin jabaan kennamaaf. Gara Ballisaa deebinaa. Egaa Ballisaa, hiriyoota kee wajjiniin ogummaa keessaniin yuunivarsiitii keessatti illeetti horsiisuudhaan faayidaa inni qabullee hawaasa barsiistanii gara dinagdeetti jijjiiruuf yaalatii jirtanii egaa guyyaa eebbaa kibxata darbee akkan suuraa eebbarratti kaafame argutti foon illeetti affeeltanii namootaaf dhiyeessanii itti agarsiisaaf namoonni isinii dhamdhamanii.
Jalqaba irratti namni naan isii heeruu barbaadu itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayaa Piroofeesar Jeeylaan Waliyyii nama hunda dura namni kutatee waan kana afaan isaatiin dhandhamee nyaatee itti aansuudhaan ammoo Geetaachoo itti aanaa pirezidaantii gama riisarjiitiin fajiru Dr. Tasfaayee hundi isaaniitu warra achi dhufan dhandhamanii jiran.
Isinoo dhandhamtanii?
Nuti osoo nyaatiin akkamiin nama nyaachisna reedduu jalqabumaa waan hiileenti.
Warra wajjin jalqabdan afran keessan jechuudha. Karoora keessan maali? Yeroo baay'ee waan qorannoo irratti hojjetamu gadi bahee uummanni ittiin yeroo tajaajilamu yookaan immoo dargaggoo nama hojii dhabee jiru hojii ittiin akka argatu wanni godhamu bal'aa miti. San gochuudhaaf karoora keessan maal fakkaata?
Hedduu galatoomu. Kuni gaaffii bareedaadha. Waanuma nuti hojjechuu barbaannu asiis nu gaafatte. Pirodaaktii nuti filanne kun waanuma ogummaa keenyaa wal qabatu. Wal aanuudhaaf, tajaajiluudhaaf, oomishuma kana as baasnee hawaasni bifa soorataatiin akka itti fayyadamu godhuudhaaf jalqaba piroomooshiin irraa eegalle nuti hawaasa keessa deemnee mee waa'ee illee isaa maal beekaa foon isaa kana silaa beekanii yookaan hubatanii akkamitti akka faayidaa qabaa maaliif keessaa qabaa eenyuuf gaariidhaa waan jiru silaa hubatanii hedduu takka jechuun namaafis carraa hojii uumaa hawaasniinis keessattuu amma harargee lamaan irra akkuma isinuu dhagoo jirtan. Hongeen akka malee heddummaachuu jira. Hanqina pirootiiniitiin daa'ima meeqaatu ta'uu jira. Boorana akkasii, baalee akkasii. Saniif nuti ammoo hanqina gama fooniitiin jiru kana hir'isaa dhaabbilee qorannoo kanaannoo keenyatti dalaguudhaaf qophii irra jirra.
Qophiin labataan irraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraati walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu suma irratti raawwata. Qopheessitoonni sagantaa sagalee afaan Oromoo waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii gaafa uffataatti nama walitti deebiin bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulama.